Me va y felicita. Je te amé jusqu'à mi mort.
Yogo onde.
Nikuona puna pato mawenge, kinigusa na kuwa kabweke, mkalume nikata kiwembe. Ahua, wengine kwa nani niende, sisi tosha nilisha usembe. So ni amini baby, acha wana udharau, eti siku nta kusahau. Nia yao niteme, eti siku pende. We wangu wangala, umewapiga bao, najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe, you are numero uno.
I'll never let you down, even when you're not around. I'll always keep it grounded, baby.
Sweet melanin, my chocolate tea. Adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm what to prove, I'm not gonna be young. So get caribou, baby. Oh, and I mean, come on, man. Need the energy. Oh, need the energy.
Nia yao niteme, eti sikupende. We wangu wangala, umewapiga bao, najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe, you are numero uno.
Fika Mungu wala tukudhani. Sichako wa tayari nisha kupenda mami.